Your sound.
Ben, your mother this, your mother this.
Jamani, oh, chunga usijalege, ukatele, ukuchukue, oh, sio leo uzuni na nikutami, kesho uji mwe mwe mama, nimalize sabuni cha ukuchami, mwisho wanizike nzima, shakilo sende mbali, shakila yangu asali, minazichanga katonge, japo hali so shwali, ila kuna fazali, tumombe mola tusonge, shakila chumba. Chakila mama, mina we ni milele usitupe. Chakila chumba, lomi mwenzako na haso ni kutuze. Chakila mama, mina we ni milele usitupe. Bado najuliza why I'm still in love with you, but najuliza why you still control my dream. But najuliza why I'm still in love with you, but najuliza why you still control my dream. Mana heli ya kuruta ama ni mateka, ningejua ningezoea, hizi shida nazoni poni na teseka. Ama ndio mekusudia na kwa nini mimi daily niwe wakushi, niwe refugee na vizanga visa tele mama. Weli nanipenda mia unazugia. Shakilo sende mbali, shakila yangu asali, minazichanga katonge. Zapo hali so shwali, ila kuna fazali, tumombe mola tusonge. Shakila mchumba, ala mimwenza kona haso ni kutuze. Shakila mama, mina we ni milele usitupe. Shakila chumba, la mimuza kona haso ni kutuze. Shakila mama, mina we ni milele usitupe.
Shakila we,
Shakila,
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 Shakila we,
Shakila,
Shakila,
Shakila.
You're mine, mine.
Apologies, master.
Abundi, yeah, yeah,
yeah. Bento on the beat. Sound.